sienta pote, ay. Ni ye puse en las pidicali. Dios a billete está poke, ay. Am que estar en la jishima. Ugo me vivo en la jishima. Ayúa en la jochoa coquiño. O peti peti na con y la zima. So show me your good attitude. I saw from above, you'll never be alone. So hold me, I know what to do. I saw from above, you'll never be alone. Mpaka nyumbani mimi ntampeleka kwa mama. Awe ametulia, asiwe na madrama. So lazima awe mtu mwenye miraba, ama wakunipaga mapiza mabaga. Asinipeleke rough road zigizaga. Nataka nae nipa penzi la kumwaga. Tena mapenzi ya siwe ya siri. Tampenda kweli tena nakiri. I know to love someone is a feeling. I need a lover, need it from we can chill. So if you want to show me your good attitude. I saw from above, you'll never be alone. So homie, I know what to do. I saw from above, you'll never be alone. Ukinipeleka slowly, nitakuwa nafuu. Haraka haraka nisije vunjika guu. Moyoni, moyoni mwangu. Nakupenda we, yani wewe tu. Kama kitoke, nyumbani mimi, nitampeleka kwa mama.
Kama kitoke,
asiwe na madrama.
Kama kitoke,
nitampenda kwa sana.
Exclusive from madnaja.com.